SBS Radio.
Bixinta ama in la bixiyo yaradku waa dhaqan ka jira dalal badan oo ku yaala koonfurta Aasiya, Bariga Dhexe iyo Afrika. Marka la isguursanayo, qoyska gabadha ayaa caadiyan siiya ninka iyo reerkiisa lacag kaasha, dahab, hanti kale iyo waliba hadiyado. Laakiin mararka qaar reerka wiilka ayaa sii badiya waxyaalaha ay ka doonayaan gabadha reerkeeda, iyagoo ka dalbada lacag dheeraada, waxaana gabadha iyo qoyskeeda ka soo gaari kara dhibaatooyin haddii aysan bixin lacagaha laga doonayo. Dr. Manjula O'Connor waxay ka tirsan tahay xarunta Australasian Centre for Human Rights and Health oo ka shaqeysa xuquuqul binaadanka iyo arrimaha caafimaadka. Dr. O'Connor ayaa sheegtay in bulshooyinka ka soo jeeda koonfurta Aasiya inay dhici karto in haweenta dalka laga saaro ama la dilo haddii aysan bixin lacagta ninkeeda iyo reerkiisu ka doonayaan.
The bride from in the South Asian context can be subjected to extortion, to demands, to criticism.
Gabadha aroosada ama la soo guursaday marka laga hadlayo koonfurta Aasiya waxaa dhici karta in baad iyo handadaad iyo dhaliilo lagu hayo waqti dheer haddii aysan bixin yaradka la weydiisanayo. Handadaadaasna way soconaysaa ilaa lacag badan laga qaadayo. Haddii aysan bixinna, gacanta ayaa loo qaadayaa, waxaana dhici karta ugu dambeynta in laba dilo. Haddii aan la dilinna, in lagala noqdo fiisadii Australia lagu keenay. Saru Rana oo koonfurta Aasiya ka soo jeeda ayaa ah aroosad sidan ay ku dhacday. Waxay Melbourne timid 2009 iyadoo ka timid dalka Hindiya. Waxay Hindiya ku noqotay 2 sano kadib si ay u soo guursato. Waxay tiri, yaradkii reerka saygaygu iga dalbanayeen wuxuu i gaarsiiyay heer lay garaaco.
Because of the dowry demands, the violence was such that I was bashed on the first night of my wedding.
Yaradka ay iga rabeen awgeed, gacanka hadalku wuxuu gaaray in habeenkii iigu horreysay arooskayga la igaraaco. Garaaciduna waxay socotay dhowr maalmood, kadibna asbuucyo, kadibna bilo, ilaa aan gaaray inaan dhabarka ka seexan waayo dhaawac iga gaaray awgiis. Markay ku soo noqotay Australiana, waxay sheegtay in cadaadiska dhaqaale ee qoyska saygaygu lagu qasbay inay dirto inta badan mushaarkeeda oo Hindiya ay u dirto.
90% of my pay, I would just keep the rent and the petrol money and just enough to eat. Otherwise I was sending everything home. And
90%-kiiba mushaarkayga waan diri jiray. Waxaan reeban jiray oo kaliya kirada iyo lacagta batroolka iyo waxaan cuno. Inta kale oo dhan waa diri jiray. Ma aha xataa inay isoo weydiistaan ee waxaan aaminay inay mas'uuliyadu iga saaran tahay maadaama aan ahay gabar xidid la ah inaan markaasi qoyskaas lacagta u diro. Waxay sheegtay inay cuni jirtay mararka qaarkood rooti qalalan muddo bil ah. Kayska Misaraana iyo kuwa kale ayaa sabab u ahaa in la qabto shirweynihii qaran ee 2aad oo looga hadlayay tacadiyada yaradka, shirkaas oo asbuuci lasoo dhaafay ka dhacay magaalada Sydney. Warbixin sanadka ka soo baxdayna waxay ku talisay 12 isbeddel oo lagu sameeyo shuruucda federaalka ah. Haddana, gobolka Victoria oo keliya ayaa u aqoonsan tacadiyada yaradku inay yihiin nooc ka mid ah rabshadaha qoyska ama domestic violence-ga. Dr. O'Connor ayaa sheegtay in tira haween ah oo dhaqamo kala duwan ka soo jeeda oo ka cabanaya tacadiyada yaradku ay ku sii badanayaan dalkan Australia. Dr. O'Connor ayaa sheegtay in loo baahan yahay in wax laga bedelo shuruucda federaalka si loo aqoonsado in tacadiyada yaradku ay yihiin nooc ka mid ah tacadiyada dhaqaale iyo rabsho qoys oo ay tahay in nidaamka garsoorka Australia lagu aqoonsado.
There is no such a definition in the Federal Family Law Act of a financial abuse. So one of the things a Senate inquiry is mentioning is that they should be a mention.
Shuruucda qoyska ee federaalka kuma qeexana tacadiyo dhaqaale. Marka dhageysigii sanadka waxaa lagu sheegay in lagu daro tacadiyada dhaqaale. Tacadiyada yaradkuna waa inuu noqdo tacadi dhaqaale oo haddii haweentu ka dacwoodaan waa in maxkamaduhu taqaan waxay ka hadlayaan, waa in booliisku uu aqoonsado inay tahay rabsho qoys. wasaaradda socdaalku waa inay u aqoonsato inay tahay rabsho qoys oo haweenka loo garowsado marka laga hadlayo fiisooyinka lagu keenay. Mucaaradka federaalka ayay ka go'an tahay inay sharciga wax ka bedelaan haddii ay doorashada ku guuleystaan. Iyadoo Linda Burney oo ah afhayeenada u qaabilsan arrimaha ka hortagga rabshada qoyska ee mucaaradka ay shirweynaha u sheegtay in xisbiga Labour ku taageersan yahay talooyinka ka soo baxay warbixintii sanadka. Julian Hill oo iyaduna ah xildhibaanad Labour ah ayaa ugu baaqday dowladda inay geesinimo muujiso oo arrintani wax ka qabato. Waxay sheegtay in loo baahan yahay nidaam qaran dalka oo dhan isaga mid yahay oo dhibaatadan lagu xaliyo.
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.